wiil Soomaali Kanadees ah oo lagu magacaabo Nabii Cabdi Cali oo 28 sano jir ah ayaa dhawaan ku guuleystay abaalmarinta sanad walba mar la siiyo 30 qof ee ugu saameynta badan Kanada ee da'doodu ay ka yar tahay 30 sano. Nabiil ayaa madax ka ah hay'ad ka shaqeysa barnaamijyada gargaarka iyo horumarinta ee loo soo gaabiyo IDRF. Sida lagu sheegay qoraal kooban oo laga sameeyay Nabiil, waxa uu ahaa tan iyo yaraantiisii qof caawiya caruurta dhibaataysan ee ku jirta xeryaha qaxootiga. Hay'adda uu maamulo ayaa ka shaqo bilowday Soomaaliya si ay u maamusho barnaamijyada horumarinta iyo bini'aadanimada ee dadka ay dagaalada iyo abaaruhu saameeyeen. Sidoo kale, markii uu bilowday cudurka safmarka ee COVID-19, wuxuu hay-adda IDRF ka caawiyey in dawooyin, cunto iyo biyo nadiif ah ay gaarsiiso dadka dhibaataysan. Haddaba, wariyaha V O A da ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa Nabiil qadka telefoonka ee magaalada Toronto ku wareystay. Ugu horreynna waxa uu weydiiyey waxa ay tahay abaalmarinta uu ku guuleystay.
Alhamdulillah, award is kawa hawaii, award all once a year oo la qabta sanadki hal mar la qabta award kaas. Waxaan ku saabsan tahay dadka oo qofka oo under 30 jiro and 30 qof oo across Canada laga select gareyna. Markaas waxaa lagu suubinaa dadkan, it's more about project ko iyo qabteen dadka si iyo caawiyaan iyo support ko dadka la sii. So 30 halki mara sanadki la qabta iyo 30 qof waay oo la doos. Awards ko waxaa ku saabsan tahay dadka qofka meesha ku soo shaqeey, how many projects oo dadku qabte meeqa qof oo sanadkii caawi iyo si oo asi u fikiray for the future, sidii oo dadka better loo caawin karo, sidii oo qofka rehabilitation loo suubin karo, saasi ku saabsan tahay. So award for very competitive ee noqone and a lot of qofa application kasoo subsidan, lakin waxaa waaye 30 qof lala collect gareen once a year.
Waa tahay sidee kugu suuragashay inaad ka mid noqoto 30 qof? Maxay tahay se wax ka dambeeyay aad samaysay?
Waxay igugu noqotay 30 qof oo shaqadan kasoo baxo. Anoo yaraa waa baxay adduunka dhan aan kusoo shaqeynayo, dad badan oo faa'iigana waa diidaan inay waxaas amla soo suubiyaan. So chance ka qaata ma absoonaynin, alxamdulilah. So meelaha adduunka dhan aan kusoo shaqeeyay, so saas ila noqotay. Waxaan rabaa inaan dadka dhan oo faa'iigana had u sheegina saan amla inay suubin karaan, inaan dadka la caawin karo oo adduunka dhan la kusoo shaqeyni karo, iyo also even Canada inaan la ka shaqeyn karo dadka oo waddankaana la caawin karo.
Waa tahay Nabiil, maxay kaaga dhigan tahay marka inaad ka mid noqoto 30 qof ee da'doodu ka yar tahay 30 sano ee abaalmarinta ku guuleystay?
Alhamdulillah, award ko ilisi waxaa wax weyn ay la tahay. Anoo yaraa waxaa suubi Canada ka baxa Soomaaliya shaqo liigu soo sii, waxaa ka bilaa Hargeysa. Organization kaas focus keen waxaa ahayd UNICEF oo shaqeynayna dadka caawinayna research la suubinay. Marka dambena waxaa waaye country dhan waa kasoo shaqeynay, waxaa aaday Somaliland dhexdeed waa kasoo shaqeeyay, Puntland waa aaday, Jubbaland, Koonfur Galbeed, even Xamarna waa kasoo shaqeeyay. So Soomaali dhan si fiican aa usoo bartay, afmaya ahaatay ee afmahaatir wa soo bartay country dana waa kasoo shaqeey. Marka dambe Canada oo soo noqday organization collector director of programs ka ka noqday, meeshaasna adduunka dana ka shaqeeyayna. So waxaa aad meelal badan oo la gali kareen oo dhibaato badan ka socoto, si oo Syria iyo Bangladesh iyo Turkey iyo Guyana, meelal badan aad adduunka dana dadka la caawinaya oo ayaal wax la siinaya, education support aad siinayna, afmaat. So meelahaas dana aad, so really proud ako ahay ina oo happy ako ay wiil oo Soomaali oo Canada ku dhalada oo adduunka dhan kasoo shaqeynaya iyo award kan oo liisoo sii. So big deal ay la tahay, alxamdulillah.
Ugu dambeyntii, waa maxay barnaamijyada hay-addaadu ay waddo xilligan adag ee COVID-19 uu fara badan ku hayo dunida?
COVID-19 bilowday in March of 2020, anaga waxaa suubina global response program oo dadka la siinaya both cunta, face mask dadka siinayna, hygiene kit dadka siinayna, food iyo water la siinaya. So for example, meela kamid Somali hadii la fiiri, waxaa dadka siinay biya la sii, water trucking aa bilowna, meela la barakada la dhisa, cunta dad siinay, iyo waxaana siinay dadka N95 masks badana distribution as kusubina, iyo also hygiene item aa dadka la sii. Hadii la fiiri dhinaca oo hand sanitizer iyo wipes ki waxaas oo dhana dadka la sii. Idan adduunka dhan aa ka shaqeyna Yemen, lawada oo COVID center ka ugu weyn anagaa meesha ku leh, IDRFI center kooda. So meesha Yemen aa ku haysana, Bangladesh aa ku haysana, Syria Turkey, Gaza in Palestine, and also in Canada, that's face mask, a large scale health program. So, inshallah, we're having more response or more programs because COVID 19 we'll see here in Canada, also so we hope in some more programs, some more food, from virus.
kaasi waxa uu ahaa Nabiil Cabdi Cali oo qadka telefoonka ugu waramayay wariyaha VOA-da ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji.